Sia banga kakulu Dogo Freddy Akosta sisa pila Koko diopa Adi Tony Dogo Freddy kontola Tuna shesha Tuna ishi Tuna pusa na utwala Amigo Kamshimbola Yonte nada From show no commento
Kuna magawa ye wakita Kigamboni nta
Yo, tungo tam Sonas bite kama baga wapo wengi Ila kaweleva hakunaga siwa skufa Bado dunia na nidae sifo skua Mana niko vema niko high life gumu Tasafa paka basi yo kwako Kwangu niko binte na balance pimiki Toka yule adi sasa weka sula Doni kupalue kama paka nipokea Vinja the big machine na play fair Tell is as in the dinner when I cook. I got a bullet when I got an excuse. I deal jeans, I'm taught to a nyani from Zuka. Zina vangia kama ombi nye pumba. Ninja na wajue kizombi zombi, si shangai na vopanga. Zika kamiliko kiwa mwanga, chogeto ni kwenyeshe na pandika. What?
Umelefiga wasa, skiza the flow, switch unaka. Umelefiga wasa, skiza the flow, ni mta kwa mta. Mina wachapa, chapa, 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 mina wachapa, na wachapa, na wachapa, chapa, chapa, mina wachapa.
Sekava gadioni, shingo pela pela, menu daza zisomi, kita Mr. Yellow film bandish, story hazish, ni blah blah, big and bish, halata rich, fuck superstars, street soul, vibe la hook when you vesi, ding dong, big bone, the black pressy, mic for your bass, gangsta, gangsta, one mic class. Gangsta, gangsta, tafuta nuno tumie Subiri kifo wanga wana wanga umie Tabu mwanzo mwisho da TMK kigambo Ngambo ya maji TZ sela kitambo Fuck that game swag BT kila dakika Ukanda maramia Husika masika musika uzuri tabia Umefika wasa Saka chapa My homeboy Dugu jama 16 bar The dub boy
Umelefiga wasa Skiza the flow Switch unaka Umelefiga wasa Skiza the flow Mina wachapa, chapa, 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 mina wachapa, na wachapa,
yes,
na wachapa,
yes, yes,
chapa, mina wachapa,
yes, yes, dan kwenye miti, rams ya kiki, stick teko wana fiki, hii ni warning speech, extra techniques, mwon mewachia jay, kila tundu na fix, mishowe kata kei, lengesha msizi, misili ya mama Yusuf, shafichika kwenye niza, mdisplay kakilusi kitupa vest, Na punch kwa heavy rhyme, that's just na sketch ugly Listen at the night, ever the best Not to be the first, got the first can After being the best, sino kingi Ila jogo, voko langu mshua dingi Nikibanta kama chato mziki mnene Sema nodi wa menadi, the sound dede Fuck whistle about sliding under ziniatu Seka na cheza na hengo, haina tamat Flow mpaka rose to the angel
Umelefiga wasa, skiza the flow Switch unaka Figure what's up, see that the flow in him tag one time. Mina wa chapa, chapa, tag one time. Mina wa chapa, na wa chapa, na wa chapa, tag one time. Mina wa chapa,
yes,
yes, yo. Figure what's up, see that the flow switch on a car. Figure what's up, see that the flow in him tag one time. Mina wa chapa, 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 mina wa chapa,
na wa chapa,
na wa chapa,
na wa chapa,
na wa chapa.